shirkan waxa ay shirkadda dabaaldeg ee maamulka degmada Baydhabo iyo waliba ku qayb galay dhammaan agaasimiyaalka waa dawladda hoose iyo gudoomiyaalka xaafadaha magaalada Baydhabo shirka gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo waliba lagu ka hadlay horumarka dhaqaalaha arrimaha nadaafadda ismaha wadooyinka magaalada han hada dareer iyo han dhawaan la bilaabo doona sidoo kale waliba intii dareer ee gudoomiyaha degmada warbixin ku dhugansaday dhammaan agaasimiyaalka waa dawladda hoose iyo gudoomiyaalka xaafadaha magaalada Baydhabo gudoomiyaha degmada Baydhabo waana duqa magaalada Baydhabo mudane Abdul Ali Watiyana shirka kureed warbaahinta la wadaagay waliyaba ku bay shirka
in meer in omay buu xaafada omay buu wadooyinka laga banaayay omay buu dib lambalaa omay buu maadaama soondo dhex galay in meer ay soo dib lambalaa omay la sii wada omay buu armaan omay buu xog la saaray omay buu iyo kamid haytay iyo in weer raayse guud ahaan dowladda hoose strategy maadaama mashruuc cusub oo nado qorsheeyeen oo arrimaha climate ee meelada meebo la tiriyo oo qorsheeyeen sidii meebo mashruuc sameeyo la tan qaada faday wala ku soo bilay boolan guud oo magaalada dhaxmaraas maadaama bi badan meebo madisoonka madina raayse oo la deermay raayse bi roob kale deer bi badan shanas bi oo sameeyo salaam waray faday iyo meebo si walan qodo faday qaab ma jirtay meebo automatically meebo dadka oo saraakiil qosoo dowladda hoos laanqato baray ilaa sirlaanka may booye jiraan si may boolay meelaha ka baa ka baran santa anta may boolan ka balay gareefada iyo waxyaabaha samay booye may boo ee xogul ka saari insha Allah ma rajayna in may boo armoogan ee hool ee hoolugan oo maamulka si la sii wada agaasimo kasta maamul kasta in hooli meel isku yimid bambeel may boo ka saari ismay boo dirsi lanka soo jawaad saaran basuul saaran walaalso insha Allah may boo in oo la dardirka insha Allah oo may boo agaasimo may faraana may kala ka hadalnayeen arrimaha korontada barwaaqo oo maramay baagii gaawti oo reer barwaaqo sanooyay may buu ayo halta caaleen koronto laan iyo may buu dhibaato may buu iftiin laan halta caaleey may buu barwaaqo meel kasmay baa koronto ka surunta baaloon lagu suri koronto lagu suri guri kasmay buu aan la gali arrimay buu aheyd may buu lan ka faraxo arrimaha dhaqaalaha iyo bilad magaalada may buu insha Allah walbada may buu oo ka bedelaysu haddii insha Allah may dowladdu ma qorsheeyayteen faces badan oo may buu quarantine magaalada baydho insha Allah qorsheeyayna taa insha Allah ma rajay may boosi barwaaq may buu iyo si ka fayl armaan la kaadil may kala kuma hayay wadooyinka shaqada ku socota gaar ahaan wadada maarnay oo lankaso may boo Sharif Gami harjaat lankaso bulshada meel lama inka digaana in makiinooyinka baaliyo iyo hanqadhowana sababta ay meelismay buu aha wala ka dhig kor qaab makiinow qof jugsi korta marka lama abniga dadku arday shaqo oo wardiyahay wadadaas ma sheeganaa in dadka may buu ka dheereeyay may buu meel shaqo ka dareen may buu ka dheereeyay dadka meel jaata galo may buu raayisad meel dowlad hoosan asayti iyo may buu ahaayo iyo may buu ahaayo degan marka wadan suuq maadaama zaxmi ay may buu wadan dareerta ma sheegana may buu arbuusay may buu eed may buu fujuna idmaas